Aya baswekwe he. Wekwe hi wadada. Eno kani nyero mubine basi au me.
Chimanya mutika hata nyue Chue chimanya machilonga sanyue
Achikunga kumanya chabina Chue chabina achikunga kumanya charinga Chue charinga achikunga kumanya chabina Chue chabina achikunga kumanya charinga Chue charinga
Wake up baba Twende Kama loko nilisha toka zamani Kama popo na kesha kusakamani Changamoto asizi jua ni nani Na watoto anataka pima mizani
Wana chimba migwara Chimba migwara Wana chimba migwara Chimba migwara
Wana ona donge ilo donge Wana chotaka miriziki nikose Na kesho mchumba wangu wani toroke
Chue chimanya mchika hata yue
Kumanya chabina, chue chabina, chikunga kumanya charinga, chue charinga, chikunga kumanya chabina, chue chabina, chikunga kumanya charinga, chue charinga.
Wamekosa kazi, wanapiga majungu, wanavunja nazi, mina momba mungu, au mapaparazi, hawatoi fungu, kama mpagi mungu, basi sitakosa. Eti mara na vimbia nini Na vimba na jacho langu aloni pa mungu Sini kwako, sini kwako Niache ni enjoy maisha mafupi Usini pesi, ukani chunga nuksi
Kama unampenda mama yako mikono juu Sema kama unampenda baba yako mikono juu Kama unazipenda pesa zako mikono juu Kama unampenda mpenzi wako mikono juu Twende zungusha kichwa zungusha kichwa zungusha kichwa
Twende
zungusha kichwa zungusha kichwa zungusha kichwa
Twende